kushoto kulia, kushoto kulia.
Yashi,
kushoto kulia. Washa tochi ya simu satuone mwanga. Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia. Kapandisha wazimu analicheza mwanga.
Kone boy for everybody. My music, they shake your body, eh. Cause I do this for my people. I wanna hear you sing ta la la la. Kitando kina nigadi. Mafasi nongeza idadi. Salutu kwa wanangu wa keko. Segele ya konga gwala gwala.
Eh, wasoni penda kazi wanayo.
Eh, kazi wanayo.
Yes, ipigi ngenga pesa ninayo.
Eh, pesa ninayo.
Tunatia chenga wanafuata nyayo.
Kwa wakangangaanga mweza kona jichangangaanga nazisanya faranganganga hey. Nikipata natumia madu wote ruksa nitangangaanga napendaga vicheni vishangangaanga na uturi watangangaanga hey. Hakikisha unanukia
oh yeah.
Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia. Washa tochi ya simu satuone mwanga. Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia. Kapandisha wazimu analicheza wanga.
Samina mina eh eh.
Waka waka eh eh.
Samina mina eh eh.
Waka waka eh eh.
Ase samina mina eh eh.
Waka waka eh eh.
Samina mina eh eh.
Waka waka eh.
Wanotaka shinana na mimi awapati atasare. Usishangae tatuna vipini miema konde chare. Pisco alonileta mujini, mondi watandale. Maneno majungu tupachini, muziki utawale. Kama nyapara kafunguli wapingue, kuto tunachana mawingue. Amesha panga we nani upangue, unajitesa bure hey. Aga wekesha kwa wakangangaanga, mweza kona jichangangaanga. Nazisanya faranganganga hey. Nikipata natumia
oh yeah.
Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia. Washa tochi ya simu satuone mwanga. Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia. Kapandisha wazimu analicheza mwanga.
Bonga. Mwambie chopa moto uzimwi na moto wewe. Wakiziba kulia si tunapita kushoto. Jema machine. Usicheze na jembe litakulima.
Kushoto kulia.
117.
Kushoto kulia.
Top that thing.
Kushoto kulia.
Maniga joso mipango. Konde gang for everybody.
Kushoto kulia.
Everybody.
Kushoto kulia. Kushoto kulia. Washa tochi ya simu.
Oh my god, it's better sound.